is another
check
one.
Check it out, yo.
What?
But the money, but the money.
Touch.
Sio si limtoto unajua. Ukitoka na kupamua. Napenda sana unavyonyanyua. Na huko nyuma menasugua. Ukinuka ukinama. Taratibu unavyochutama. Nipakulie manyama. Ukirudisha nyuma lawama.
Toto la moto moto. Koko, soko soko.
Shama pocho pocho Nukolo kom dasho dasho Nukonyoso kinoko noko Najini ya mape Nakaziba kamshono kamshono Kono kwa mkono Bambo ni pasono pasono Kodila mkono Yani we Adira Unanichanganya Yeah, yeah Adira
Sio kutoka kwenye baibu Marafiki wa karibu marafiki Sarafu kubwa kuliko urafiki
Katoto cha manzese
Tachaga kwa mateke Kamedatishwa na chege
Yo, kamedatishwa na chege au na me Achaka jilengeshe ni kanani Kakijage tutuveshe tunanili Sifagili Nishotika na nkosha Nisikana vodondosha Kanataka ni malize Si malize
Nakanyo ya vitu flani Kongolo Fumila mkongo nani Ile mbano Kakatuliza gambani Sato